Pearl makeup on the beat.
Okay.
Just to show them we can do both. Knipa beat na chana utusema boss. Ricky, Missy Tabi Ricky, Fundi wa muziki, wananita kisiki. Hey, dema kwa kisema simpendi konde boy uyu. Ujueka ni game na kaliwa buyu. Endele kungo young chicha ujekuwa mbuyu. Usijifanye huni skin, nigga, I'm talking to you. Atuna TV na atuna radio.
Radio.
Yes, of course, we run the city, yo.
City, yo.
Heat after heat, take a sick, yo. Kichwani haziishi matirio. I'm a genius musician, leo nakarisha marapa. Wene chuki na mimi, watasema najitapa. So many sacrificed, yo, adi kufika hapa. Nkifo mnizike kwa shima kama Benjamin Mkapa. Nyerere, easy flow, dadaza wanachuma tembele. Singeza liwa mtwara na singeza liwa mbele. Kama ningecheza mpira ni level za kinapele. Kwenye mziki nimeletwa ni wazime makelele. Miu wanafanya visivyo fanyika. Uwaga na chana visivyo chanika. Bora muombe kungana mutu.
Ina serikali
kuyamizuka. Watasema tuko vindo. Serikali kuyamizuka. Watasema tuko vindo.
Konde gang, serikali kuyamizuka. Ukitaka vimba nuna pasuka. Picha ndo linaanza kumepambazuka. Vipi mlosema eti nimekurupuka. Hey, squeeze wanataka pisa wa party. Kumbe ni nyoka wa kufugwa wangati. Mnyama mkubwa wezi mshiki ya manati. Mina ito tembo yani big elefanti. Ana do, springi matumbo. Mjanja siku zote wagafuati mkumbo. Tena sina time ya kuandika mafumbo. Changusi chako wai tupigane vikumbo. Ebwana nipe nikupe, ushike utupe. Nilipe nikope, kitani unikute. Niko na wanangu tunakula ndumu. Leo ngombe wa maziwa mekufa kwa sumu. Serigari
kuyamizuka. Watasema tuko vindo. Serigari kuyamizuka. Watasema tuko vindo.
Hey, when I say serikali mean that we own that shit. We own that shit. Konde gang for everybody. Everybody. Whoa. Pomeka.
Ino serikali kuyamizuka. Kuyamizuka. Watasema tuko vindo. Serikali kuyamizuka. Watasema tuko vindo.